Yeah, the true boys in the building. Baba Jenny, lip on the mama Jenny. Summer.
Baby, we fikiri, fikiri. Kuwa nawe siwezi, kweli siwezi. Kukupa moyo, eti tuwe wawili, wawili. Hizo share siwezi, kwenye mapenzi. Taniumiza moyo. Kwanza unanionaje fisikali ya kwenda. Tena na jina mimi na kuhifadhi na vimba, na vimba. Tena we na mashemeji, akili kisoda. Niwe na wewa nini, unifikishi kidoma. Baba Jenny, bye bye. Bye bye. Baba Jenny, bye bye. Bye bye. Baba Jenny, bye bye. Bye bye. Baba Jenny, bye bye.
Jenny Rivas, listen to me, baby. Come on.
Oh, baby. Haimanishi sitamwona mwingine la nakupendaga wewe. Nakupendaga wewe. Oh, baby. Nipo tayari nate mambo mingine limradi tulie nawe. Nitulie nawe.
Yeah, Mama Jenny.
Pindi nakutoa kwenu Mama Jenny, kwanza ulikuwa mushamba.
Mushamba.
Leo naniona miso size yako kisa umejua kudanga. Kama ni star, mi mwenyewe ni star. Hizo pigo za kuvimba ni ushamba. Kwanza shepu huna, sura huna.
Napendwa na pisikali ndo mana
tizo siyo mashemeji. Akili zako kisoda. Baka kwa mafundi gereji. Unagawa uroda.
Baba Jenny, bye bye.
Mama Jenny, bye bye. Bye bye,
bye. Baba Jenny, bye bye.
Mama Jenny, bye bye.
Bye bye. Baba Jenny, bye bye.
Mama Jenny, bye bye.
Bye bye.
Mama Jenny, bye bye.
Baba Jenny, bye bye.
Mama Jenny, bye bye.
Bye bye.
Umebadilika tabia.
Come on, mom.
Bye bye.
Mama Jenny Rivas. The true boys in the building. Summer.